Lese kule mwane metaswa kamene tula hikukwata.
Ewe, 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 Ew